clouds.gambia.com.
Why am I gazing? Trapo super. Le faro fait. Le faro fait son burger. Une condaïwe. Ni makanga kupili vai. Kuti une condaïwe. Ni makanga kupili vai. Why you go and sako? Uma kamba uli single baby. Why you go and sako? Uma kamba uli single baby. Baby, njua bwanje kuli langi za chikondi. Kumbali ukuti sunifuna. Ulipe mamuna. Baby, pelela, I never let you go. Iwe chalo changa, zuma na mwezi. Pose ni downi, iwe mbuni light. Iwe sunny light. Chinja kwa msango, maselela usie. Iwe weka wamene nina konda. Kuti unikonda iwe. Ni makanga kupili vai. Kuti unikonda iwe. Ni makanga kupili vai. Why you go and sako? Uma kamba uli single baby. Why you go and sako? Uma kamba uli single baby.
Uma kamba uli konda. Bajanga titiri chebabili. When you go out there, uza bantu ukamba uli single. Nanga waichi kukanga. Ukamba vazo wona. Bali chiko ni tatu. Na mafunzo ya mene ni makangi wano yanga. Iwe ushe uri konda, kapena uri konga. Iwe ushe uri konda, oh kapena uri konga.
Kuti uri konda iwe, ni makanga kupili vai. Kuti uri konda iwe, ni makanga kupili vai. Why you guanzako, uma kamba uri single baby. Why you guanzako, uma kamba uri single baby.
House.gambia.com.